kuyankhula ndi achinyamata. Kuyankhula ndi achinyamata mchiyankhulo chawo ndi kunowa mabayana anyatu akumisani chifukwa chodzifira uduli mamani. Koma dziwani Babiloni akubiyani shaini adzakukhiyani malakali mauti mukangodropa imani. Mudzabva peni mukadzangena mugrevu mamani ndingothira show koma bebe ndi magaizi adini behavior mukufilayo tabangabangamo ndiyopoyira. Kuyankhula ndi achinyamata mukuti zofira kulani ndi zopanda swaka ndi kukhalayira uma ndithu wapoyira. Mana shidi mapoyi manyato mukukwapula koma graba ngati chikole cha mabinti. Inunso maempera adini kupoyira mukuti zobanga ku mosque ndizachigogosteni mukumango shala lobadeli simukupleza. Mumaoneka anyata muli muhijabu muli mababiloni nanunso fayabeni mabebe posavala hijabu ndinu majabilosi ndakayika jana zoti mukayipeza. Komano ala musandike nkagulukuko ilaka. Kuyankhula ndi achinyamata. Kuyankhula ndi achinyamata mchiyankhulo chawo. Sizoti ife ndi anyatwa heve mayazi kapena kuti ife ndi 4-5 ifenso ndakapi. Mugeto mulibe duli shashandi ala musandi bleme mesa tose ndi maslevu ake mwina ambiri mumandihera chifukwa chakathwendwe kanga olumura panda kundifira ndilu ndi ala. Komabe ndi makukondana kuli muslimu kwambiri inu maemperi mumandiswa heve hedi mutu mumandilimbana ndi fanzi ya bawa ndi mayo. Inunso mabobo adini mumakonda mmaphabu kugraba zikheba osangomala bwanji ngati magulowa. Kuyankhula ndi achinyamata. Kuyankhula ndi achinyamata mchiyankhulo chawo ndi kukhalayira uma zenizeni simolalo. Inna dina lillahi walislamu musabange chigulugulu mayazi timope jaja jalali jaja afta ndisana kwangule paize mablazi ngati ndapoyira pena pake mukhululuke mafera adamu ndi opoyirawo. Koma anyaro mopoyira ndamene amataka kwangula mistake amavaya kwa jawo kukalapa. Kuyankhula ndi achinyamata mchiyankhulo chawo. No pain no gain, more pain more gain. Musadrope dini chifukwa fazi kuyiheta ndi karesti kamene kala kufuna titaime. Musayive zoti Babiloni alidoje ndikabe ulata kukhwani mjomba paize achifukwa amba maninja ndi testi imeneyo osayimbikiza salali musadavepe jana singafike mwa paize ng'o uladzitinyoza ndeza nyotazo one day tizachola dansi mwa halali. Kuyankhula ndi achinyamata. Kuyankhula ndi achinyamata mchiyankhulo chawo.